Ekibiina ekitaba abasubuzi mu Kampala ekyakasiira kyekedde gavumenti ensingo olw'omusolo gw'enjawulo ogweteeseteese okutondawo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, bwe kigamba nti gwolekedde okukoseza ddala ebyenfuna mu ggwanga lino. Okusinziira ku akolanga ssentebe w'ekibiina kino Isa Sekito, omusolo guno gugenda kunyigiriza abasuubuzi sinakindi guviireko ne bizinensi ezitali zimu mu ggwanga lino okugwa, era bw'ati asabye gavumenti eyimirize omusolo guno kisobozese ebyenfuna by'eggwanga lino okwongera okutinta.
Holding tax to telecommunication digital agent of Tekawa Katundu 0.5 Ngaru Tane minimum tax. Tekawa Bitundu Mukaga Kulichikumi to entertainers in any business assets. Ovunso Mbulango to Nebu Yingira, Nebukutuka Nemuviel, Kumanga Kuru Yensi, Apoka Yajaro Kustim, Tika Kustim. We go Tekawa Kagano Mutokuta Kulestim, Omogana Kura Kulana. Kulinari Suvinji, Vietuachi Zubdemu, never turn a Rudenio Kukumina Manana, Amawanga and Kenya, but Mukumina Mukaga, Jokabi Mamukubi Fuganyana, Baba Kakedeza Kona Kosti Kora.